chérie. Mawazo ni mengi yanayonitesa, sijue ni nini ninachonumiza. Hivi ni nini dunia, nashindwa kuelewa maana ya dunia. Kila mara naumia, maswali yako mengi mimi kuuliza. Mungu nisame, yeah, maswali mengi najiuliza hadi nakufuru. Wacha mimi niseme jana ninayoyaona. Hivyo Mungu zingekuwepo ningekuwa wapi? Hivi dunia zingekuwepo tungeachia wapi?
I'm asking real, real will there be? With a mighty God you are no wrong. And without you, where I should run, give breath. When I'm asking why, you can't be with nothing. But you imagine you are to be a son. And everything that you made is your nature. I die, yeah.
What is true? What is true? What is true? What is true?
Najiuliza maswali mengi, kila nikikaa sipati majibu. Si mwanzo wa Mungu kabla kuumba ulimwengu alijua kama tutamkosea, ama alitaka tumkose ili tuishi. Kama ingekuwa hivyo, kwa nini aweke hukumu? Sorry daddy kwa kukuchunguza, mimi ni mwanadamu,
nimekosea.
Dunia tulio tunapita, ningekuwa na uwezo ningejenga yangu, niishi peke yangu. Hivi mimi najiuliza nikifa naenda wapi?
Iko hapa ile hatima uliyotaka yewe kabla mimi
kukosea. You are to be a son. And everything that you made is your nature. I die, yeah.